Answer the following questions. The correct reply will follow after a pause.
Dada wa Mariamu anakaa wapi?
Dada wa Mariamu anakaa pwani.
Kaka wa Ibrahim yuko wapi siku hizi?
Siku hizi, kaka wa Ibrahim yuko pwani.
Mariamu atakuwa wapi wakati wa mashindano?
Wakati wa mashindano, Mariamu atakuwa nyumbani kwa dadake kuwatunza watoto.
Je, Ibrahim atakuwa kwenye mashindano?
Ndiyo, Ibrahim atakuwa kwenye mashindano.